Seluncedo lwakhe inzingo zifunelwe belapha zimingenyawo balahlekela abantwana bakho nothando iimfundiso zakho nokulungisa bakho iinkokheli zilwele zihlalo emakhaya zizijwile nezikhalo amadoda anceda abafazi nabantwana onyana baziphethwa kwezilwanyana nantsi ingoma sicelela ngayo ubulisana nokutshenjana sicelela umhlobo umthubi nomnyama sikhusele imveki zingafi zingenatyala sisondeze sibe kufitshi letarha lakho uthando lwakho lukulungisa bakho masithandane masebenzisane masakhane sikhosane umsindo omama.